She a brown skin girl, Ankuba. She drank like a crazy Zanzita. Kansime, ulina kwesime. Kuba unjagala, nage nkwangala. Kabi baby gamba, siri kuchawa. Kwali mweli numbo, siri kuvako. Abarunje marumi, na yegwe tonumia. Kansime, ulina kwesime. Kuba unjagala, nage nkwangala. Kabi baby gamba, siri kuchawa. Kwali mweli numbo, siri kuvako.
Never again, they'll never need to linger. Want to have your true love, see cooling.